Ndiyabulela mama, ndiyabulela mthandwa ndimi. Ndiyabulela mama, ndiyabulela mthandwa ndimi. Uyimpokotho mama, eya, thank you for everything. Mama, thank you for everything.